for the hate production.
Na na na. Freeman. Na 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 na.
It's me near the beat.
Hazarani wakanona gisirani sema moto faya ila sasa imebadilika ila tena sitoeleweka macho yangu yamejawa na ukungu ukungu na wenzangu sawapa machungu chungu Mine sema macho yangu Yamejewa na ukungu ukungu Nafsi yangu Haileta kwako Mungu Iwatu si hazarani Mine shindo kosa gani Tupatani majirani Matusi yangu oni Ayaya, wananona kama sumu Sumu, msamaha kwa ngumu Asema ngumu, natengana na wenzangu Na wenzangu, narudi kwako Mungu Ninusuru, najuta Kwa yangu matendo, juta matendo najuta kwa yangu matendo kiwafuata wanazani ni mtego niurumie ola wangu ayaya